Know your hustle effectively.
Downloaded from ilovezedmusic.com.
Kodi zina amba ndani
kaya
ana ziganiza ndani
kaya
ana kala pasi ngulingalira kuti tidzepanga ndani zore nyuzedzere ndinkani
ah
hunjije wandi ndani
ah
wandidzedzere ndichani chima kala chiri chani kodi kumamo akuwana yambitsa ndani
nawe azan
kuti sime kome imafunikira ndiwo mpaka kuti pink slim mujeje wankuonda panzi imafata ikufunikira medo Pena pakizima opsha eh zina zizima dabwitsa eh Hide atin kubisa eh Agree atin kunyasa eh Anapezeka alingalila kuti Malawi akale nyasa eh Fazi ima zipeketa kuma life izima kometa eh Anfekele kuti kuyambila lelo kuno kukala kunzimba Kukukukala kunkata habe ii kala salima Kuti tipeze chakuja ritipita kumunda kukukalima Light ukala kuwala night ukala tidima
Amwene mukungaza eh
Iwe sindi kungaza wamva izizi tima zipeketa kuma zambili tinazipeza wamva Kuti tiziwa chankuni tigao chankuni zikala magala Kuti mtu kakalika ulaka kukanda kukala kukala Kuti zina amba ndani Ana ziganiza ndani Ana kala pasi nkulingalira kuti tizipanga ndani Zore nyuzi tiziri ndinkani Hunjije wandi ndani Wandi tiziri ndijani Chima kala chiri chani Kodi kumamo akuwana yambitsa nda
Nawe azan
Kuti sime kome imafunikira ndiwo mpaka kuti pink slim mujeje wankuonda
Nda
Fansi imafata ikufunikira medo Odi tipange mbaula Tizipikira chakuja Taroba nao mafua panya ya utsi tisi ya kuja Ana ringalira ndani kuti tinga tekuja chigumu Ana kanisa ndani kuti zina likale chigumu You know this is not a good do that we don't remember like them Everybody is busy that we are forgotten in them I am like a tishala telling you to remember like them Simolo simolo things suing like a telala Ndinta uyoti ashinyamada tiyambe kuganize mwajigulu Zazingono somwe tinga yambiche zizinga tekusita chigulu Mena napangira John Chilembwe Panuka tele ndi ufulu Musalembane ndi social media Akupanga tola nda zungu Kodi zina amba ndani
Kaya
Ana ziganiza ndani
Kaya
Ana kala pasi nkulingalira kuti tizipanga ndani Zore nyuzi ziri ndinkani Hunjije wandi ndani Wandi tiziri ndijani Chima kala chiri chani Kodi kumamo akuwana yambitsa nda
Nawe azan
Kuti sime kome imafunikira ndiwo mpaka kuti pink slim mujeje wankuonda Fansi imafata ikufunikira medo
Amwen Mmene kulile kunomu Kukale kulikoma Mwona bwa Sinanga kulizoko mecheta nderi Ndori kukale kulikoma mumwemu Nangatri pangeba Tinakari kuzuna kuma Sizu silu mveka bwini
Downloaded from ilovezedmusic.com